DJ Max mix them until them get dizzy now.
Jerry Ranks in the mix.
Oh no!
Kama mishuma especially mimi na manga na mimi wana niita habibi wanasema mi uspit pile lakini mi uspit hivi bila mimi haiwezekani bila switch timo taakisha aje bila na replace itabamba aje bila tembo kweli utapewa aje. You better stop relaxing, question asking, get on the floor and don't stop dancing, get on the floor and don't stop dancing, get on the floor. Vianta je vipi danta da wantoma ina.
Saddam kawa saba na mabunduki na makofia kabilao bidhaa za kujijali tuhali mshao. Kani ningekuwa msanii wa sanaa ya silaha, ningekuwa na tamia masadam kawa saba na mabunduki na makofia kabilao bidhaa za kujijali tuhali mshao. Sikiza sauti kutoka Kenya mpaka Saudi Arabia, majabu ya Musa Firauni, huyu kijana nafanya vibusa wa tauni, wavue mashati mapanti ni kama wauni, wenda wazimu na saa. Sikiza hii story vizuri jama, rap na ifanyia chapa. Na mafanzu wanao nipenda jama, sata ukini chukia siwezi jali ya ta. Kawe ni MC, stick to the wax, unafaa kweza kutumia hip hop na other tracks. Siku chukia wadhiju anatawala industry, na we bado uko uko chini, kabla jina yakwe grow jipe miaka kanane. Kalazman kutukane ndo ujulikane, hip hop ni culture ya love usisahau, pole kukwambia siku chuki na kudharau.
Tuendele ama tusiendele, tuendele ama tusiendele, tuendele ama tusiendele, tuendele ama tusiendele.
Nasikia kuna MCs flani wametutusi, ati malirik zetu manze ni za upuzi. Na heri sisi hao wamejana virusi, kumangana kila mahali kama mambuzi. Na ninge kimia ninge nyamaza singe jali, nivenye rap joni lianza uchangani. Ukalimani, ukaliani, uhaligani MC, lengo la kuroga ni kupata mali. Matamshi ya changanya kama lugha ya Punjabi, kukubali wana wanati hata na mababi. Mwaja kujidu mze hatari, sema na mimi nasema lakini tunisafari.
Another tale to tell. Living on the brink is not an easy thing, but I
them get busy now.
And the power with every blazing song.
Jerry Ronks.
Na amka kumekucha, na pita mama ngina nasikia. Chukua, baada ya mda na unademu wakishua.
Expensive fender looking uchadhani ametua.
Wacha ni kwambie,
Dem
alikuwa ameva
a black stretcher,
a blue silky top,
and a pair of black sketchers.
An African queen,
a rare kind of species none of you has ever seen.
Ako masava, jina ni Mustafa. No need for you to worry, we can keep it undercover. For real, never mind about your current lover. Karibu pita ndani alafu ndo uta discover. Karibu pita ndani alafu ndo uta discover. Karibu pita ndani alafu ndo uta discover. Mona Lisa navyo tingisha,
tingisha.
Baby nimebaki nimejazika,
jazika.
Wasee kila siku wanauliza,
uliza.
Na wazali nilifanya mpaka kajipa. Chaki Mona Lisa navyo tingisha,
tingisha.
Baby nimebaki nimejazika,
jazika.
Wasee kila siku wanauliza,
uliza.
Na wazali nilifanya mpaka kajipa.
Savez-vous parler français? Mikasa, sukasa, mbona unakaza mara ya kwanza.
Nikupeleke Casablanca,
Mombasa, Rosta, Salsa, Kamchu, Makasa.
Sasa ni mavolcha,
ngoja, jua hautasafa. Siwezi kukuchapa, na tena nimeapa.
Ni wewe ndo nataka,
wengine misitaki.
Kwani magonjwa ni mengi, so wacha nikupe raha. Mtoto waki Kenya, mi nishasema, nishasema. Wacha nikupe raha, mtoto waki Kenya, nishasema, nishasema.
Chaki Mona Lisa na vyo tingisha,
tingisha.
Baby nimebaki nimeja jazika,
jazika.
Wasee kila siku wanauliza,
uliza.
Na wazali nilifanya mpaka kajipa. Chaki Mona Lisa na vyo tingisha,
tingisha.
Kemi nimebaki nimejazika,
jazika.
Wasee kila siku wanauliza,
uliza.
Na wazali nilifanya mpaka kajipa.
Right there, Chana Pabu ever played in song.
Don't give me the line.
This is Africano, and you're in the mix with DJ Max Mix. The DJ all DJs wanna be when they grow up.
Something going wrong.
pressure ball and a lost love gun. Gun gun forever gone. Are we living in piracy? High nothing at all. Lower dignity, suffering is better shows. Lord, I look at man a man. I me out free the best of with my show. This I feel so sad. Well then, you see.
Kenyan ladies, when they move at all, walk each other wearing tidies. When they move a short, silky skirts with no high heels. Ni Mr. Cook sender, never mind this. Stupid but them sisters still asking, did you write this? What you thinking, boys? Cook support this.
That's a lie.
I'm a simple crazy guy, talk a cool like you do right. And if I had a dog, then get one made by fries. I'll see you, Mr. Sly.
Yeah, you're not lying.
For real, how a Kenyan says, story wanga hiki. Shika shika, my Caribbean. To be on TV and other radio stations to wanna play my CD. Excuse me, Mr. John, you really don't have to pay me. Just air my song and let it pay me.
Mana ukawi kupandisha na mudi yangu. hour later, nitakwambia jinsi mnavonikera. Kifanya siwezi kusema nasikitika, si mara ya kwanza au mwenzangu umeshaamua. Wasema chai na chumvi, chakula hiki kinasisimizi, ni bora uwe mkweli. No, ni bado na dai, sidhani sifai, na wako wengi wataufurahi kujua siko na wewe. Single, single, single girl.
Nitarejea mama, nitakuletea siro kusemea maradhi, utajiletea utapotea. Usiwaze sana, najua roho inauma dunia. Kaza moyo, rasta nyama tatekea. Vingapa shasema tugomani, tunashangaa, tunabaki kuona tu hawa wawapi, hawa hawa wawapi, hawa wanakapa waga, wanakakanyagwa. Basi takuletea, fanya kulizomea, kama nitajitetea, nitakuletea kanyama, fanya kupotezea, kadekika tutakushtua.
Jerry Ronks.
Shalalala, wengine ni bilibili ni shara na na na. Mapenzi yao ni chano shara na na na. Kube watamini pesa shara na na na.
Kushila
si kama wawame nifanya ni chizi. Wana kucheki cheki kama samu smiley feki. Nibaye chipo na soda sofronia wani babi. Mapenzi ya ina gani kama sina wani yani. Mini mechoka choka hawa wote wani fai. Katika enzi ya sasa wewe wangu mandi na mi. Kampada, kishara, kwa kihini. Ulele yo bingara, kwa sura na tabia. Ifikira manye muna miki kampada.
Natafuta msichana ataniexcite. Kama huyo msichana wawamini taita. I was looking at you cause you are looking at me. Ooh, can't you see that this is chemistry? Macho yako yanameta kama star. Na umbo lako lanifanya ulala. And if you like me and what you see, I can organize some privacy. Cause you are deadly, shapely, sexy. Especially when you are move around to the sound, you come around eventually. If you're feeling this good, then why you so uptight? I'm like Superman, I hear kryptonite. I'm like a barking dog that does not bite. You see, nameless got a weakness.
What weakness?
When I see the thumbsel in distress. Inonekana umenipa kamote. Cause I cannot stop this joke.
Cause you are deadly, shapely, sexy. Especially when you are move around to the sound, you come around eventually. Deadly, shapely, sexy. Especially when you are move around to the sound, you come around eventually. Deadly, shapely, sexy. Especially when you are move around to the sound, you come around. Deadly, shapely, sexy. Especially when you want move around to the sound, you come around eventually.
Easy.
Roger, roger.
Nigga, take you, get on the side, roll young, in a uma, uma.
Nyangu na kikamba Mwaito Na niko sure that a hit track ina sound kikwaito
Jerry Ronks
Make sure nafanya ni Nami ni kila mtu anagili zake Kila moja kaumbwa tukivi yake Tutoke inje jama tukasake Ili mwaka mpya jo tusilale Msupa na kuambia jo usidanganywe Uyo boya koya nataka kalazwe Kuwa mjanja utapata wakwa kumare Na mathri jo usipande masare Msani studio mziki ndio maisha Imekuwa miaka kumi na album haijaisha Producer naye anamkalisha Na yuko na familia mzee akulisha Na sikia mkineza fanya kili nataka Mime mwakuambia kile Minataka, loro yako ikushoa ikubalio Wagenge una make sure na katayo
Kufunja wa manze, katayo Weka lagane, mziki mbaya Hata ichezwe sana Kufunja na mdanganya, bete na kusanya Urebre mwatoi, na jema mbati mbari
Na kudungia kiwaya Saya vita tu anajidai tu anagwaya Ulevini ndio kwanza bila haya Kutisha roundi yako na yuko mawaya Majama mtani walimvotia fiti Waka make sure ameingia tu kwa hiyo kiti Saona vile haga mepiga miti Barabara mtani hizo mpitiki Mana flani juzi amekato mambao ATS na bani kwa kwa hiyo hao Badala kataya ya rundi kwao Bado anamvumilia tu mshinga dao Nasi yako ifanye kile nataka Mina mwakuambia kile mina Taka, roi kikushojo haikubali yo Mgenge metro na katayo
CJ Max Mix on the decks
Jerry Ronks
Channel 5 with every blazing song.
Yeah. Okay, ningekuwa jogo mapema ningerauka Saa kumi na mbili kisha minanza kuwika Okay, ningekuwa jogo mapema ningerauka Saa kumi na mbili kisha minanza kuwika
Max Mix, we Maxa Mix me now
Yeah, okay, ningekuwa jogo mapema ningerauka Saa kumi na mbili kisha minanza kuwika Naanza kutafuta ni wapi jike ntapata Ile napata kwanza no mimi ninakamata Sikamati ni shibe na kuza tu mina wacha Ninasonga mbele nyingine tena nafata Haijali simetapa ama ni kifaranga Ningekuwa jogo akungekuwa na masista Ningekuwa tayari nimewanyanga nyobikra Ningekuwa jogo ningeingia kwenye bar Nirukie maweche nisiache mabartender Ningekuwa jogo kwenange misingelipa Ningekuwa nakimbiza hadi mpaka mina shika Yeah, hadi mpaka mina shika
Right there Chanda paru, ever blazing sun
Kama nimerarukiwa Misi jararukiwa mabinto na linchanganya Ningekuwa jogo kopia ngekuwa beste yangu Tungefanya kolabo tufukuze dem yangu Ningekuwa jogo singe wachana na bambu Ninge make sure tuko na kina tatu Ningekuwa jogo ningefukuza hakipina Nikichoka nae nifuatane na Regina Akileta uzushi nimulize shinushina Akizuba kidogo kechini mwaga pikana Ningekuwa jogo ningetembelea shule Niume mwalimu ili aspidie kelele Ningekuwa jogo ningeingia hadi bunge Nikamate huyu wewe paka na yule Ningekuwa jogo we haunge pita mbele Ninge make sure nimekuka matawele
Nagani ningepata jile dem ninataka Ningekuwa nakimbiza paka mini nakamata Nagani ningepata jile dem ninataka
Jogo, jogo, jogo Ningekuwa jogo mini
ningekuwa tajiri. Na watoto kibao wangekuwa wawili. Ningezaa werevu kumbavu wakosa kili. Wengine ni wafupi warefu kama tumbili. Na uma mina wacha nasonga mbele na pata. Ningekatia na sembe wala haingekuwa daska. Ningekuwa jogo ningekuwa na kakaribu. Nikishika nare hapo hapo minataka. Ningekuwa jogo ningezaa wanakuwa. Alafu nakamata mimi mwenyewe na fasua. Wengine akionja nasikia nikitushue. Ingelikuwa mtahani kila mtu ananijua. Ningezaa watoto weusi hadi maalbino. Wengine ni weusi hadi mpaka malatino. Na mini mbele yangu hakungia pita kiuno. Habiti mna bahati tuliumbwa vile tulivyo.
This is Africano, and you're in the mix with DJ Max Mix. The DJ all DJs wanna be when they grow up. DJ Max Mix.
Jerry Ronks in the mix. Shaking her figure to left and to right. Mama anti wote nataka mfurai. Nataka mudance, ki experience. Girl, you look so romantic tonight. On that outfit imekutai. So tule ramza basi baby. Check your face like kama Beyonce. Songa karibu niku onyeshe. Kicho kiundo niku kamate. Chini kwa chini tu sakate. From now mpaka day. How vipi baby.
Hey, who's this like you? Not by put your seatbelt on and hold on tight.
Niko club nimekaa bila tabu na jamaa na kati ya demu wangu kwa sababu napenda kama silver badala ya dhahabu ubaya mi wanga na jam kama warabu lakini mi utoa stress na kalamu na spit kwa mic na inatoka tu vitamu hii basi ni story ya demu wangu staki magazeti ziharibu game yangu nimekaa na kademu kangu kasuku na mroga tu na mastyles angu za vudu na zilikuwa zina flow tu kama maji jamaa kakucha kumsalimia ni aji.
Ati sasa baby umepotea imekuwa siku mingi utatokea
sa hizo mina wish tu angepotea akanisalimia ha. Na akaendelea
usilete kombe kwanza kwa demu wangu manze aise usinilete hiyo ni mali yangu manze hey. Usilete kombe kwanza kwa demu wangu manze aise usinilete hiyo ni mali yangu manze hey.
Sasa misi pendangi kukuwa na wivu lakini pia heshima wanga muhimu isitosha kama wampa namba ya simu kashindwa kwani umse ni mwazimu ati
hey baby give me your line usipote sana nipikie sometime
kompe ni kompejo safi mtu aje jitetero safi misi na time ya kutamsa ngapi uwivu uleta vita kama supu haezi pita kapla chali haja mwita dema kona majama kasita kafiga lakini kana kuita hips na thighs uponga na zina speaker zingine zinaponga kama speaker
usilete kombe kwanza kwa demu wangu manze aise usinilete hiyo ni mali yangu manze hey. Usilete kombe kwanza kwa demu wangu manze aise usinilete hiyo ni mali yangu manze
Jerry Ronks in the mix.
Chalia na kuja eti kunikatia mimi basi nimeflow badala ya kumrudia akasema
hey baby let me buy you a beer
keroro bila stress bila tabu wenyewe huyu jamali leta tu tamu hii basi ni story ya game yangu ukaja basi shori kuwaribu name yangu manzi small bila chest bila digida hata mzito wameshinda kunikatika kitu gani hiki kinaanza kunisushia sawa ni chali yako lakini siana nikatia inatoshana umesimama nimeketi hasha kuchota ni kuweke kwa kipeti saizo una wish tu ningepotea unaniuliza na ninaendelea
nimeleta kompe kwanza kwa chali yako manze ase usinilete yes ni mali yako roke hey. Nimeleta kompe kwanza kwa chali yako manze ase usinilete yes ni mali yako roke hey.
Sasa shore najua una wivu lakini mbuta feki kula jivu eh, kulewa hivo ni aibu kwanza sare hiyo wivu Umejifa vijinga Hata zioni any ring on your finger Bombe ni kompe Josafi Wacha chali ya jitetero safi Nisi na time ya kuwe sangafi Uibu huleta vita Kama chali amejipa Dem hapiti bila kuitwa Jama ana mabinka sita Kadinga kake kana maspina Teje na ride mashoto ashafika Kuzi mkwani hizo spika za mkika
Nimeleta kompe kwanza kwa chali ya
Jerry Ronks in the mix.
DJ Max Mix. Mix them and kill them.
Go for police station present. Better Eastern Lenny. Tumekuja kuwa shika. Tumekuja kuwa shika. Hello. Mpapi wa dada.
Mama Z.
Mafuta kibiriti nipate kuwa chemsha spika mbili tupate
wapate kuwa amsha
ili na mike tupate kuwa choma kisha wapate kucheza hizo ngoma
kwa sababu kila mtu unajua kuna track ambayo inagonga kama track ya ogopa bumba bumba bumba
asiweka mkono kwenye kiuno na usawanishe sawa na mdundo
peleka nyuma rudisha mbele sote tupige makelele
mama zi
Tena tuna flow pamoja basi sasa tunacheza hizo songs wacha mimi kujelekea flow basi weka mkono kwenye kiuno na usawanishe sawa na mdundo
peleka nyuma rudisha mbele sote tupige makelele
mama nzi
ever blazing song.
Criticize. Wanini ye na kubenda we so high. Sikiza kwa makina kweleza mihai.
mpaka mosika toza na sistema ya kufu mkubo mba gosha arake mwana bucha
engeza dole 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 nasikia makelele next door kumbe kuna party mimi sijui oh nasty amka wacha kulala bro situvae faster now here we go huko ndani naona kuna watoto wamevua nguo eti kuna joto rumba sakata kamata madada tamuka makashata sababu leo ni fiesta forever mambo vipi utaweza basi tutacheza together mpaka asubuhi hakuna kwenda okay Mr. DJ Zimata sasa kila mtu ameshikwa na furaha get up everybody stand up kila mtu Sasa ni wakati sote twende dance floor tuicheze super kwa mwage jasho usibaki nyuma shika mazi yako let's go it's a party time nasty Thomas na Mustafa tunawapa rhyme yeah tunawapa rhyme nasty Thomas na Mustafa tunawapa rhyme on y va
tu veux danser avec moi je veux danser avec toi tu veux danser avec moi je veux danser avec toi tu veux danser avec moi je veux danser avec toi Je vais danser avec moi, je vais danser avec toi.
Je suis une partie d'Atika.
Anemobi,
toute
la vie internationale. Kevin Obanjo, DKD, Wara.
Nyambua na hauna mwewe moja Unahanya huku na kule timi na kungoja Unaniseduce ati utastay pamoja Na ulipo na hanyo ule pesa angu ule wa moja Si hata juice my boys walifichekela manzi flani mtaani Na kila wakati unanipadecho na ichama tahani Fatuma, majuma na zaituna Suluwaba ile chuma, suluwaba ile chuma Kila time na nisho umechi Na story zako zimefuma Unajibamba sana Mr. Handsome na hauna utamu Na ukiniche kina chani, unatamani kumia damu Nikihaguma kuzone gifanya kichungu saumu Siku feel, we feel zangu chuki na mini tunie Pio kipenda jokala kupichupia mabati ama kumekie Tie sandu nisho tu minika chik Unanikile msiku pilabla na look so cheap Fahamu kila kitu kinapanda na kina shuka
Ukimona, mambie na mtaka Ukimona, mambie na msaka Ukimona, mambie na mhata Nabara juwe na mpenda Ukimona, mambie na mtaka Sikujua nitapata kipigo Ni miezi tatu mama Na nina hata mapenzi simple
Sasa tumone nani jasusi Jukila siku maneno zinakamna matusi Vile umejieka likunarisho likuwa tuka uzi Si hato likuwa fane kakupa zangu njuzi Usweka mayo zote kwa ikaku kimoja Juliza pasuka Leo nakupa meno ambazo zinaduka Leo ni leo kipia mineza zusha Neza zusha, neza zusha Mojenda zako njizo hizo zinagonga ukuta Hiyo matula mtumia mtumia sunukatie Jeneza kukubamba na love yako akupatie Yangu kwa baba ni long gone history, long gone history Siku feel, we feel zangu chuki na utumie Kila manzi mtani anazako story Lady yes, kwanu
sichoki kuongea. Sasa feel free, jimshangu kile mechochea. Mambo zangu na zako zimesha bonga ukuta. Ninikupenda sana. Sasa angusha what high class ndo tuonge. Tuonge, tuonge.
Ukimona, mambie na mtaka. Ukimona, mambie na msaka. Ukimona, mambie na mhata. Bara juwe na mpenda. Ukimona, mambie na mtaka. Ukimona, mambie na msaka. Ukimona, mambie na mhata. Bara juwe na mpenda. Ukimona, 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 ukimona.
Wenye wanasema wacha waseme, kwani sitachoka, endeleeni, endeleeni kuropokwa. Genge, ladies hapa, pilipili, tutaona tano.